Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare go'o lewru mars hitaani 2024 yambe sappo e jeedi dablike silima e chapanay e joyi maison de la presse bamako do nantino kabaruji de kikin hande woni Alice Cisse kanko Adjaratou Traoré wonto bogi jande to. Ko buru femo kaddi mudum anda kaka heedintinama le region Tombouctou le on do watu goto fu bandi ya ko kanyum kan wondi hebude sembele region Mopti. Ande go'o lewru mars nyaloma hande o on bawi heɗade kabaruji amen kertanaɗi rawɓe e ɗum fawi e ɗo immadaraji fa yambina nyaloma keenaɗo rawɓe le adnar Allah no ɗum woni 8 mars. Ila keñem kawrtal yeɗɗobo festival moɓe noddirta fiwa o fuɗɗi oɗon mbawi on ɓeydorto faamu e le journal amen ngal sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗimin jogani on kikede hande bisimilla moɗon heɗade ɗum. Couvre feu le région Tombouctou oka heedintinama alkamsare noga e jeenay lewru février hitan 2024 kadi mako do no timmata do kadi mudum andaka odo ka odo anyaka kana ko be region o bami dum do waran fuddude wakati yamde noga e tati yaade yamde jeegom bete dum ana wadani region o e mangal mudum fu le on do wattu goto do fu bandi ya ko kanyum kana wondi hebude sembe sanne le region motti yimbelle cuubetebe so ana ware ana wondi mater sanne le nokku o intala agu bilal won kay banen do hen kedde Ousmane Nyali Bouli
le dabre here edi gol couvre feu o weli sanne himbe tumbuto sini dabar arandere de couvre feu o an hani wadde jiwde 20h yottade 6h bete joni be kolti wede dun fuddan 23h yade 6h bete e wi horebe balle societe civile yogabe beedi gol o couvre feu fuddode 23h fubure le lewru korka ana nafa sanne himbe tumbuto himbe de ngende hakkilo muben beedi gol mudun beedan wadde denagu e dejere gendindi meden belti sanne mena andi nafa gol beedi gol dum beedan wadde denagu amen min darano do golleji amen woni ko tiwide debbo goto jiado le dengalure de wali be teme taton chapan taton etaton leli leemudon dum du woni hakkilo julabe famarbe wombe tumbuto horejo de fedde kanyum du holiti wide beedugol couvre feu o beedan wadde kebal jom en bitikaji e julabe wombe le ndi gendi fayotade yobbe nan nowede lumoji le gelle godde badide gendindi
on do watu goto du fu region mopti kayun ka yimbel cuubetebe so ana ware golleji mudum mata masanne jonte bittide dum yo sabe rafi hebugol qur'ane nokku o kayen rafi gollal sukabe jokolbe kayen e yargol to duruguji nom holitiri wiide yimbel gombe tum mettaabe nada kana ko be leedini fiya dabere ko waifu yella ana jokito lugoguji hakune sevare kayen e mopti kedo den Umar Waygalu
ndokon bolo la kan
limal wayde ndena gutan lati sababu mudum nyalom hande sukabe anado be ngala gulliji mila sukabe be kandart ne de gulliji non watta ido torraji muti kanye sewari fu wayde ndena go ani mudum nyalom hande nokko suina kifi muti ngal wel pamaril so yaro fe no kala yaade wattu jono hakkile mabbe jodaaki nasana andi yo wayde ndena go non dum hani finede dabare fe ko boya ko be bari mer togere kumbe den no dertinde wayan kore cagal mudum dum ko do warama wada de gar seware wattu jono dabare fu al kan fiyede li hen sabi den no ko
sino comme ça la vraiment ça va pas du tout
sakrabe hidibe ando on baye hibure dido kabaruji fu do beme andeto do hello amen Facebook na do compte Twitter mo ndano X halaji joda hala ngaro wadde hakune malin koobe to hani yarde to ka jabana ma yontere bittinde iwde to inde ande em leedi amendi golleji di wadi noga e jeegom yaade noga e jeenay lewru fevrier ndu CCB do Bamako don yimbe la kawrbe hembe ka huliti laawi di joda hala o hani jukude tongande timino golleji dana han hokkede kananke laam hakunde jo altinernde nyaloma ke na do rewbe le adnar Allah waram yambinede so Allah jabi jitti lewru mars do ne aljumaade ngaro onde onde do nyaloma ke na do rewbe me noddirta wi mars wakati juude worbe be holitide rewbe darne ko jogi e le galleji mu en le leede amende rewbe worbe yogabe kanyu en ka o do nyaloma ana wadda dum e rewbe le mu en le kateneji hodum fu woni darne worbe le yambere wi mars yalla worbe ana faabo rewbe be on nyaloma na faabe den famu kedem ko salisi su ko hebanem do hendo festan Umar Waygalu
do bomoko do kanyele kedde leedindi ko heewi worbe lebe fu ana jambina wattu jono o 8 mars kanko noddete Salif Watara o goto e pabotodo gendum so bami fa 8 mars yottiki o winyaloma 8 mars de kanko defanta gendi ko mafi fu ko buri yidde won mafi somaya tiagal mudo yo mudina suudu mabbe ndu fa gasa kala ko debbo yidi fu do wadanta dun tiagal kanko Watara o worbe le wobbe kay wana non ngori konayri bangal 8 mars odo gorko goto momi kawrili datidi holliti wiide fe hunde watta sonata le katene so defana gendun ko wi ñande 8 mars nde on way sodande gendi ko kaddele ko borno gorko goddo kasen momin kawliti du holliti wiide andano ko wonno koro 8 mars ka wattu joni o faabuto gendun jaatile on do ñaloma no gendu hani gullirde gulleji mudun yoga rewbel taykiti tobe kay kulliti wiide ciagal 8 mars so halaji mawdi kalaama be ngadi yambereji mabbe kanyo ko nande mudube kana yeggitinde sariyawol kuntinowol roobe hore goldu dum won loi mobi noddiri 050
kawrtal jettobo festival mobe noddirta fiwa dun festival international di wasulo golleji mudum fuddi yanfoli lato kenyam gallo kawrtal fina tawa kawrntino janyil fungondi le lede amen wara hawrntino janyil fungondi le lede amen di le wasulo le wi landin beddum yo wakati ewtaade hono janyil on nuko wordi kanyedu wadde kanyedu mijado do dati kandi jokkeli yalla tidalaji di lede amen di wonde mudum nyalom hande o an habene jogalan fa bedro den famu anni ko kedjal amen gondo le nuko do woni adama jara hebanem do hendo festango Ousmane Ali Boule Oumar Waygalo
Le fuddode ngal festival be ngadi yambere uditingol mun gubal ngado wal théâtre Cebleche e yimobe wasulu ngadi yewtireji le fuddode ngal festival Abou Jakite woni horejo humini be golleji mun
ce festival
don do festival an hokka yungo lobbo commune ami o yimbe be iwrande runde Europe kanye Amerique ngara kawrita le wasulu lamorde mudum le fuddi
le chef lieu du centre de Yampoula
ki kida aljumaare de be koddanuko do ko dabaji ladde daddete warabe yewde kulle kaydi ni de du nginete hono kamelen goni firete kanye suku le onoku fiwa ko yidi yo hollitinde finatawa wasulu rokiya jakite mer yamfolila hollitiwide ana welti sanne
cette année d'ailleurs
le vitali kende gube kewde ngartile o do nokku fayotto maskiji ko wasulu yaltintele o do nokku don san ko be du ngaran tawe le bomidi kanye yimobe hewbe
sisil be tube hika be koltiwide suka be jokkolbe sini jume ken darke wawa ko wawi falade dum ben dum wonno ko adama jarahi be studio taman yude yamfolila
kawrtal njoyobo festival got mom nuddirta agna golleji mudum fuddi kikede hande kuli kurutu gal do sisil mo chobi hitan hika won jam kan hunton dirgol le yimbel hewbe ngarbe hawrde o do festival ka dum nafa mudum anama yottar sanne yimbel gombe le region o
Tamani yo projet fondation Hirondelle do Malido mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
gouvernement leede amende holiti wede sindi golleje AM fa wakati mo andaka sabi ko bani oda anniya sabe imadaraji lati sababu iture yonki je suka jango goto to barminde wobbe kasem alalbar bettinde nokum noddirta badala bugu yimbel hewbe gombe siga so segu banka sayeto tomboktu kany en ka holiti wede odo anniya mo gouvernement leedi amende bami o ka ana mo isanne dum weli dum endu be koliti dum wede ayem an hani tiddinde dati di lati sababu so o juinaadi fa bedro den famu kede ko be biido festango mumin sendebu
chaque fois
vous faites sortir les enfants mere tawe wala furko be gollata ana hani mfuse ayem ana hani majjude sabe wana walde mo ino ka lati ke walde bonno so yama quel pays compte libre a des jeux ana do mun ana jibo e golleji politika ayem ana lata de nokku nokiragol kaborde kany wadu golleji bandiya golle fur lata to do sababu jibude no kule janginirde an hani dum fusse yo adi lobbonon e hakkille an kay dum latoto sababu wadde golleji lobbi di janginirde dowdode buri fu le fakulté ngaji an hani ayam lato fedde balloɓe sukaɓe jangoɓe ka dum hana latade fedde ko torrataɓe
sindugol golleji ayem fa wakati mo andaka yawtugol yimbel chapantatom ko fawido lawol sigaso buguni do woni kabaruji di halaji mudum mema sanne ele yonterende fa bedere faamu anni ko fati yatara hawrintini do hemdo festango Umar Waygalo
kabaru arani mo min garta halante on dum won dernude golleji ayem ido anniyaji lamo bami dun le noga e jenaay lewru fevrier ndu ciagal ko memindiri nokku no dirte badla bugu so neddo goto heddi le no barmu do ngadi hen kabaru goddo kasen mettudo sanne accident ngaddo hakkunde buguni kanye sigaso nokku no dirte commentu ko yati himbe le chapantoto go keddi le hen sappo do ngoni barmu be fa nawi sudu ministre humini do kabaru latile leedi medendi kolli tiwide yo vitesiji bondi sofero ronkini mo bengel dun lati sababu mudun en timmina dido kabaruji nyaloma kedinaado CICR li adnara allandu fu e mangal mudun be jambini dun li talatar jabbinonde li majjumbe bibe pabi ko yata galleji ujinaji sappo dido nafaji yotti ko buri yimbe uina chapan en jago yom
sakirabe hedibe on pami do min kaddete kabaruji amen di kigri hande ga hanono andir don ni on baawi hitta dido kabaruji fu do via mudun on ngadan 37321 adu on ngadi télécharger application amen studio tamani do play store fande fe nokdo e sera yoter amen dana wodi yoter amen nyalom hande o dun woni magazine economique ana wodani beedugol cogguji le lumoji amen di kebal leedi amen di yar tiagal sanne saabi jukkoje de fedde sedi awba mi so tungido leedi amen di dum latike sababu beedude kulleji kewdi cogguji mudum yon kulleji di yimbe hasindine mudum le leedi amen di lewru ramadan wadda sanne yimbe hewbe chomotobe le lumoji di kanyo en ka holiti wede ana wemba sanne fewde e majjum nga fedde kumanide haybude jaguji di le lumo amen go dum lumoji amen di dum woni fedde le dirta DGCC kanyo ka holiti wede ana wondi wadde imadara di waifu yella cogguji di yimbe kulle de yimbe hasindine mudum di ana heba hebirde dum no yafiri hono fu lumoji amen hono fu dum wadirte fa bedro den famu magazine amen economy nyaloma hande o fatumata ko jo landini dum kany ke jabbe amen gombe le kreduji di kede ko mi e hore pewni on do hem kireja balle seeda tam heddi hakune amen e korka cioggu kulle de yimbe hasindine mudum di mbawa yaade tiagal mudum feyi ana wondi waytaade le lumoji di saatu dum beydoto saatu dum buytoto nom holitiri wiide jaagotobe yogabe gombe bankas mahina yoroso kanye bafulabe
ko konen tre grand
cioggu o ana beydi dom maro go kilomudum masina do chapan jetti cioggu sikoro uytikeno gale baldi de ka dum beydi ke chakuru maro 50 unay joy teme didi bidom liti nogay unay didi eteme de joy nyaloma hande o le cercle bankas cioggu makko ana yotto fa o nay tati temede nay mide mili do en korka ka cioggujji di
mutoto
mabugol e jippagol dilo cioggujji ka ana wembini sanne yimbe le chomotobe koltibe wiide kanyu en ka ana yidi cioggujji di buyto do e korka
masina vie une situation
masina ana el hali nawdo sanne sabi kulle yamitede ko yimbe hasindine mudum adugol mudum warde do wana ko newi minen yimbe le gombe ma hina do me kamide nado kanon kobe wata en koyde mu en yalla cugguji di an ha uitaade minen ka mi den jidi cugguji di buuta
tela ka prijigi
wayde tawrede mayo geeti dum saabi e lewi commerçant em hewbe le leedi amendi ngabugol cugguji di ga fedde kumanide jaagule leedi amendi dum woni DGCC ka holiti wiida wam dabreji di wondi fiide fewde e majjum jakarija dambele yo goto e ndedo fedde
la osso
beedagol cugguji di le leedi di yo saabi wakati kulleji adateede yure sella na dum baaki yimbele yogabe adobe di kulleji yure sella wardi do amen do min ngada ko min baye fufa min kaba be do yimbe golle ko watta ko dun sabi so wakati fu equipe ngaji amen di ana wada imadara jotade lumoji di fa haba di do golleji di fanna ki
fi justifie pas
haya kan ko monsieur dambele o ka holiti wiide kulle de yimbe hasindini e mudum di bawa yaade tiagal mudum feyi le leedi amen di ka gollirgal mabbe gal ana wondi wadde ko waye fufa hayba cogguji mudum e le lumoji di sayi cogguji di ana heddi nokku goto beydata ko bushita ko fu yo sabi imadaraji di golirgal amengal watta mide kayba cioggu kulle fu da yimbe hasindine mudum fati tawe homo fu ana yeyira dun no yidi bamati jan kanaji kany woni lami do fedde ne ndodirta collectif de centre de gestion agréé du mali holti wida kulle di to ittite to jati hani haybe tafom so min jida cioggujji di beydo kulle yogaji wontom atawam usine to di muinte to kany woni muino kany woni njaltino sum ana wadda tiddal bangal cugol mudum le lumoji di lawon wal ministre on nangi gol ka ana moji sanni chakuji ndesa ton di fu waram yaltine ko be chodirta dum ko tawam tiidata ko be jeyirta dum ko du cogu mudum nabata sanni kanko dungi andan o kabaruji bilile kebe do ni modibo maw ma kalu ka holiti wiire beeda gol cogu kulle de yimbe hasindine mudum tan wa wiere cuguji beedike
cette inflation est mesure
wonko wontum ko cuguji di beeda gol mudum na do kuita gol mudum yewirte edu way latar sababu fundude cogu kulle jeyteedo leedi amendi kanye le leedi sel darnde cogu goto e kulle de yimbe hasindine mudum ye goto e anniyaji di bankiji muinoji kalsi yidi wadde be kayba jawdi leedi di hadde cuguji di du beydaani
l'inflation
ha fedde ne be do dirta DGCC ananarda commerçant en faabo gouvernement mari leydi ndi yallana heɓa darude coggu goto e kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum le lumoji amen ɗi. O jokkini haala du wiide julaɓe fuu ɓe caɓayi tabbude sériyaji ittaɗi bangal muɗum ana wawi jukkede.